darasani cho kwaja nikatafute ka baby cup ya uwa nanizeveresha hapa sikutaki na mimi eti kubali we ni ex, misio ex, we ndio ex friend.